ADD. Out the Acton ADD. All and Rennie. Struggle to the Kuji Tamubavidi. Mukwano, Kuzimbiro Ruidi. Biba Mukule and Bethesi Mufuzi. Watenga Lapu, Ekutuka Makauzi. We was Sana Munuyaga Chivanda. Abama Suti Bari Weda Wabagana. Okumito Muramu Okugata Matalanga Kwe. Bazivu Kusanga. Tubikole Mukwano nga bwe tweraga. Tubayite ku mu makubo ebyo bye bali nyumya.
Come.